kooti etaputa semateeka esazizaamu etteeka erirungamya enkozesa y'emitimbagano n'ebyuma bikalimagezi erya Computer Misuse Act bwekizudde ng'alikontana n'ennyingo eziwerako mu semateeka. Etteeka lino lyava mu bbago eryaleetebwa omubaka owa masekkati ga Kampala Muhammad Nsereko. Palamenti bwetyo neriyisa mu Septemba ow'omwaka 2022 n'omukulembeze w'eggwanga n'aliteekako omukono bunnambiro. Oluvannyuma lw'okuyisibwa omukago gw'ebibiina ebitakabanira eddembe ly'obuntu okuli ekibiina ekya Unwanted Witness Uganda, Editors Guild, Akimei n'abantu sekinnoomu baddukira mu kkooti etaputa semateeka nga bagamba nti etteeka lino lyali lirinnyirira semateeka kubanga likugira bannamawulire okwegazaanya nga bakola omulimu gwabwe.